DajimSafi.com. The pass of music.
Kosha kosha, paka naomba po. Haielezeki we ni nani, nikuite sweet potato. Chungo sije ndondosha, nenda mwendo slow. Nyumba imekamilika kibarazani mpaka nyuma kwa cho. Na ninavyo faidi wewe kweli gwiji, naomba nipimie. Naondoka na kijiji, naona baridi, naomba nipime. Ugomvi ugomvi kama nandi na gigi, kwako nisisikie. Tena ikibidi nikenda kazini, wenda nijifungie. Uzini kwaruwe kwaru, sipendi ugomvi. Nikirudi unichezeshe kwa mkwaru. Malavi davi, usije kujitunisha kifaru. Sipendi ugomvi kama paka tuparu waniparu. Mie nachotaka kwako unizidishie. Mahaba, mahaba mama, oh, kwako ni apate. Mahaba, mie, mahaba, mie, yeah. Mahaba, mie, mahaba, mie, anipe mahaba. Mahaba, unanistajabisha, shepu zaidi ya welusengo. Unanipagami, unanitamanisha, unavyonionyesha engo. Unanikoshami, umenipa maisha, ndinga zuri na mjengo. Umenipagami, utanibabaisha, ukienda utaacha pengo. Utaniuamia, niwe mama senseme, senseme, senseme. Dani kanga moja masebene. Hakika kwa juu ya nusiseme. Kama naichubua, amwaga mapene, mapene, mapene. Hatuna muda nangu na senene. Hatupo yata wakate umeme. Shama nalitibua mie. Uzini kwa ruwe, kwa ru. Sipendi ugomvi. Nikirudi unichezeshe kwa mwaru. Malavi davi, usije kujitunisha kifaru. Sipendi ugomvi kama paka tuparu waniparu. Mie nachotaka kwako unizidishie. Mahaba, mie, mahaba, nakufa, nakufa, nakufa mie. Mahaba, mahaba, mahaba mie. Mahaba, mahaba, sipendi ugomvi kama haba, mahaba mie.
Mahaba,
mie,
mahaba.
Black on the beat again. Yeah, yeah. Mahaba, yeah.